Niliomba Mungu anipewe na zawadi na kanipa. Pende mameshimu watu uwae wenyewe kuwasabika. Kuna leo, kuna kesho, ujui nani atae kuzika. Mungu ndio pawa, katupendelea, yekasema sawa, tulinjongojea. Baby shower, tunasherekea, wewe kwangu mpoya. Namleta, namleta, shushu wangu namleta, 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 huyu hapa namleta, 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 shushu wangu namleta, 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 huyu hapa namleta. Machozi ya fura, weka mapozi kwa posti picha. Ringa ringa, imechi umeshinda. Mina kosa cha kusema, pakushinda nimepenya. Umenipa sipo patuputu, na iyo na nyata njema. Mungu ndio power, katupendelea, yekasema sawa, tulichongojea. Leo ka baby shower, tunasherekea, wewe kwangu mpoya. Namleta, namleta, shushu wangu namleta, 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 huyu hapa namleta, 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 shushu wangu namleta, 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 huyu hapa namleta.
Baba mtoto wangu leo amesema kwamba
umesemaje hapo?
Baba mtoto wangu,
it feels so good to call you. Of course. Oh yes, baby.
Yes, Mungu akakushikie
kama hivi.
Yeah, okay.
Kila siku nikiwa namuomba Mungu, namuombea sana yeye. Namwambia Mungu, bless baba wa mtoto wangu. Mimi ndio kumbariki baba wa mtoto wangu kwa sababu nisingeweza bila yeye.